Bruce Wayne prophesy. Jaboy crucify. Katima swagin the
news.
Nalo when beautiful.
Auto mapanzi zani buza. Sami kwa kwa we ayu. Auto mapanzi zani buza. Nalo kuwezi kapatuan. Nalo watazenja. Nalo watazenja. Nalo watazenja. Nalo watazenja. Auto mapanzi zani buza.
Kari Bruce Wayne utuwezi kapatuani. How? Kina sepiso kono vani viza sepo Kuli usao pela luli ife lile sepo Nelunza luteleza lipina fatepo Kusa kupuma fera apa manja pusa naku Ni mulozi kono nizi kwa chipata Tipo nyele poka mozi please tapapata Kuli ute ni mwalifasi onamo Rapu ya ofo ni upwezi kekufita silimo Ukai haku nitaloseze luli nizive Please nilitezi nite ile mazeve Kona obona ni kungolezi meseje luseve Ni baba munitaloseze
Fami kwa kwa we ayu Nao kwa mafanzi vani buza Nao kuwezi kapatuan Nao watazenja Nao watazenja Nao watazenja Nao watazenja Nao kwa mafanzi vani buza
Kari Bruce Wayne utuwezi kapatuani
Nao kwa mafanzi vani buza Nao kuwezi kapatuan Nao watazenja
Kwa skongo lipina zao zilu fali selinge kendo Akulu kelo kelelu zibeza niti Kozi selika lelu na kutuwa mahiti Nalatanga stelo yora payani Kapina kaoni jaboy kama kwenyani Kwanu seluliza fela mulika nao Thao lipina likutezi mamu lao Konona sepa coins kafo you are fine Haiba kunani pina kikao kalaini Uflow yao ibukiti inge train Bruce Wayne Ben wisa chwale ya kapeni
Fami kwa kwa we ayu Na utuwa mafanzi vani buza Una utuwezi kapatuan Inalu watazenja Inalu watazenja Inalu watazenja Inalu watazenja Na utuwa mafanzi vani buza
Kari Bruce Wayne utuwezi kapatuani
Na utuwa mafanzi vani buza Una utuwezi kapatuan Inalu watazenja
Watazenja
Kuna ntwale totu mtu katoneni lusha Mwaziwa gemo kiaka hakuna yeni zusa Isalina tentete ya sababusa Nenisabata kufeza haka menshoni Anlati kuipo nalisa nilina nsoni Na itumela fela kumina mafandi With your big support I'll never let you down Luna lusa liteni matown Aluferi lusa chani baba brownie Skill bad esilu mangwelele Yani toya kao fela
na kumalele Fami kwa kwa we ayu Nao kwa mafanzi vani buza Nao kuwezi kapatuan Inalu watazenja Inalu watazenja Inalu watazenja Inalu watazenja Nao kwa mafanzi vani buza
Kari Bruce Wayne utuwezi kapatuani
Nao kwa mafanzi vani buza Nao kuwezi kapatuan Inalu watazenja
Watazenja Katima ninjas why you there Aston and G Ragambunga wise man Bishop wa Rupe The job boy cruise fake Tima swag in the building Una focho aleka Halubone chwa lweze chwa na kantai Ape biti ya fela Ok anyway